it's your boy Icon Bundy. Turn up.
It's B-side Bob. Parano.
Smash and beat so that we run them chips. Let's make
a master.
Inchi kele pa bondi kuna ipos. Inchi tefi wadilo munzinga. Alo. Wachita shan, eba yoyo ati twalaika la shan. Kale kale na dipona na mukalale I. Wetata na obola ne njiri. Bena mediba dito mama hookups. Inchi tefi, baya shimia phone. Ha, yeah, baya shimia phone. Yeah, baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tuku wacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Na wasa po kumutumi na kade 195.
Baya shimia phone.
Biggie man a control nzinga. Elo aina chinona no kupinga. Chikonko atchani. Nde mfupa muko shina kadimoni mpatwa ne minga. Mkono mwene filu ndufuru. Fiambo kushupa njekuru. Yo tempa bala isaba kuru. Yiziro tu so apanga bujuma. Kushile na cup pay forward. Atubilu na ifika party five zale soat. Mabidi mwa isula boto. Yei mwa ya paife ya pangu mamoto.
Ha, ya, baya shimia phone. Ya, baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tuku wacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Deti wishi venga ni biwi leni no kuna ngoni biki.
Baya shimia phone.
Yeah, yeah.
Baya shimia phone. Na isanga shani muri ya gona. Tefe finangu na ipe na ikonomi. Nde umfa kwa tumwela wachepa. Aweshe mofi omutimala bepa. Wetata peta fiali asuka bangala. Intina wagelo mibilinge sofu. Na isanga njendele china mpofu. Teku black iris tiambiko. Ini pia. Yeah, baya shimia phone.
Yeah,
baya shimia phone.
Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Baya shimia phone. Shele na tuku wacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Let's go.
Yeah.
Smart stays young king. Na chimpa mwene na mala. Na tenda nile jizeo kunsalu wa mpala. Yubali kema suta panshila mana. Washile na chifoni na indela maya. Na chimpa mpana senda na melisa. Na mupisha mwati ni mailo kuisa. Jewe la tukuli underscore. Jinti umefuwa ni fiat sticker. Oh my god.
No response from the requested number.
Ha. Yeah. Baya shimia phone. Yeah. Baya shimia phone.
Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Baya shimia phone. Shele na tuku wacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Rock cheese and sticky.
Yeah. Baya shimia phone.
Na nemu inenda chetekela sana. Hidingi fichitika uteza ngashala. Na tichimu konke veno nine na ipopa. Na pitana kulisa ichiki na musenda. Na tampa nobulendo ninchetekela ndemu sanga. Kafika na tumafoni ya shima. Chikushe bale za telo bafuma. La pano nda shimika na fuaka ya fuma.
Ha. Yeah. Baya shimia phone.
Yeah.
Baya shimia phone.
Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Baya shimia phone. Shele na tuku wacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Mr. Exclusive to ZLouder.com.
Baya shimia phone.
Young Alf
Alani
Alpha Entertainment.
Baya shimia phone.